Sijatoka home, man where I'm from. Ndoto ni kubwa ila, dropping reality. Na bidi uperform ili ukae kwenye throne. Vita kuipata si tu wezi imagine. Me na my niggas two companies zaidi ya 6 years. Plan ni kuenda overseas na ni zaidi ya Grammys. So tunafanya decisions kama tunaishi twice. Ili life tunaloishi is not funny. Napata sira nikiona, inabidi nifende cha legacy. Kama unavoona, ona, ona, eh. Na sina jealous nikiona, wenzangu walisha pata wepesi. Najua yangu ipo noma, no matter what. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Plata amani plumu. Usbugi waka wakati ndo down. Action mani meche wezi kuisha draw now. Action dona zidi kupandisha scores now. Akika keeping my head up. Energy keeping my head up. Hata nikeda. Energy keeping my head up. Mbona po mengi madili uka zero. Wetu kimbiza lakini usu zero. Wanangu vyatu vinaisha wako road. Kwa niliko toka sna jeans nipate do. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Gang 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 gang. Mwanzo mwisho ni gang 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 gang. Swap in a fast ni gang 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 gang. Kabia kwa juu ni gang 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 gang. Kazi ya cast ni gang 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 gang. Mwanzo mwisho ni gang 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 gang. Swap in a fast ni gang gang gang.
Gachi.